Bawucemba yazophinda undenzela amasimba sokhumbula uba andinguyunina andishoti nganimba ayikho kulo mzimba loo nto iyaziwa ndizoqhawula ujinga bukela abantwana besiwa ewe kuyafiwa nene zimshiyile ingqondo nomfana uyabiwa songinqinda aliphakamise njengedibe zam undilwa kuyanyiwa nako zam undilawula khanimeni sekutheni yangathi ndiphuma kube sibelekweni yima uyandazi baningibani mna ndisesindizeni ndigalela ikhefu ekutyeni ekuqandeni lasekuseni usinde ekufeni ba mane ndizibuza bendihleleleni pha sitsalile iminyaka njengecuba lasecuba de sagcwala qho isifuba saqhushumba sashuba bekutheni uzukhetha undenza ngolu hlobo cela nithetheni ndithini madolo andazi ndenzeni ndiguqe ngamadolo namhlanje ndivuke ndingafani nayizolo akho nzolo akho nalo molo uthi uxolo uthi uxolo uthi unyolo andifuni noyiva kuthekce malongxolo xa kude uchaphe khawujonge urhonarhona umlomo yakhala intsimbi iphuma icawe ndifake isikolo namhlanje usandifunda kakuhlisa uthantshongo nantshongo neenqondo zegongo yazanabhongo majola xa iphuma kwintilongo sekurongo ifikile imini yofela izono soba strongo qunumqolo nokholo ngoba kumaxongo ndineenjongo zokukhalisa ixilongo uhamba ungaphinde ubuye hlala kwabafileyo mhlongo
Something in your mind, something. 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 In your mind, something.